mwaki Anya chere tati ako hike Anya na musia ya kura kara Na kera kara weda otaga No, that mire Manake, no
Thank you.